Yunga tupude ya kachoka parliament, akafuna njiziba kusongeza umuka kwa kubo vanjubo wa Afrika, kategeziza kachoka parliament, haka embalira, nga embalira ya parliament, mboye tako kuongezibwa, magatako msaru kwa babaka, haba chikila yugana mu parliament, umuka kwa kuna urufanyuma, uruama wangu kukiriziganya, buli guanga litandike, ukwesa suliru msara, uga babaka pano, Uganda chikila babaka muenda, mu parliament, umuka kwa kubo vanjubo wa Afrika, ilanga babaka pano, babade basotula parliament, umuka kwa, umbako wasami ya bugwe, Bugweri Central, ye Dennis Nyangweso, ategezeza babaka mpi mulutula, olwaba kulembeze bamawanga, agakola omukago guno, kyazuli wango omukago, ensimbi, guze kubyampi, era nga tebakyalina busobozi, kusasula babaka, ab'omukago, Nyangweso kakana agamba, tikyasalibwawo buli ggwanga, lisasulira babaka, ababakiikirira, abakiikirira omukago, okutandika n'omwaka gw'ebyensimbi ogujja, era n'agamba, kyagala ministry y'ebyensimbi. Bajitegeze kubuvunaanyizibwa buno obupya obwolekedde Parliament ya Uganda era bakaka ssente ensimbi ezo ez'okusasula babaka aba Uganda mwenda mu Parliament ya East Africa zaabwe era ziteekebwe mu mbalirira.
Mu bumpimpi yasazeewo nti ababaka abakiikirira ensi zaabwe mu community Arusha bagenda kusasulibwa maggwanga ge bakiikirira. Ababaka baffe babadde basasulibwa yala Arusha, naye okuva omwaka ogujja bagenda okuba nga basasulibwa palamenti ya Uganda. So kiba kyetegeeza nti finance erina okwongera palamenti ya Uganda ssente basobole okusasula abo ababaka baffe mwenda abakiikirira Uganda mu East Africa.
Nyangwese era ategeezezza nti ministry y'omukago gwa East Africa yeetaaga obuwumbi mwenda okusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwa Uganda okubeera ssente bw'omukago guno nga kyasalibwawo eggwanga eribeera likulembera omukago lye lyetikka obuvunaanyizibwa buno.
Kati kyamaani akubikiriza olukiiko olwaba president aba East Africa, president wa Yoweri Kaguta Museveni. So kiba kyetaagisa nti Uganda bwebeera nga yekubagiza enkiiko erina okuzituulamu zonna, ate erina okubeera n'abantu okusingako nga bwe baadde bagenda nga okugenda ng'okwatendinga nga members. Kati wano fa abakulu b'olukiiko lwa East Africa, so beetaaga obuwumbi mwenda ne miliyoni lusanvu okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo obwabaweereddwa mu summit eyawedde eyabadde Arusha.
Nyangwese era ategeezezza nti baagala ministry bakyongera akawumbi kamu n'ekitundu era nga zino zaakweyambisibwa okulaba nga Uganda esasula omutemwa gwayo eri omukago oluvannyuma lw'ensimbi. Uganda zirina okusasula okwongezebwa okuva ku bumbi 2 mukama okudda ku bumbi 2 mbu 2 n'ekitundu.
Mu mukago gwa Brotherhood basazeewo nti buli muntu bamukole assessment bajeewo 50% olumuntu asasule, naye zino 50% amaanyi g'ekonomi. Kati ffe batula waliwo ezakendedde, naye ffe batuwadde 50% ate tuweyongeddeko akawumbi kamu ne miliyoni 15 kuba palamenti zetubadde tuwa ffe tweyongeddeko. Tanzania bajiwadde sente nyingi mu assessment, bagenda kusasula sente nyingi okusingako Kenya yeddako fwe netudako, then Rwanda neddako, then ensi endala nga Congo, South Sudan ne Somalia esembereyo.